sabtidii waxaa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo gaaray qaybtii koowaad ee ciidamo ka tirsan militariga dalka kenya oo ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta ee dalalka afrika ay qaar u diraan dalkaasi ku yaala dhinaca bartamaha qaaradda afrika arrintan ayaa si aada looga hadal hayaa dalka kenya haddaba muxuu ka dhigan yahay go-aanka ay dowladda kenya ciidamo ugu dirtay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey axmed maxamed mooge oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada nairobi kana faallooda arrimaha gobolka geeska afrika
ciidamada loo diray dalka kongo ee ay dirtay dowladda kenya waa 900 oo militari ah kana kooban ciidamada loo yaqaano kenyan defence forces maalintii sabtida aheed subaxdii waxay ka degeen garoonka goma airport waxayna ku biireen peacekeeping mission amni sugayaal horaanba u joogay dowladda kongo oo khaasatan amniga sugahayay gobolka loo yaqaano north kivu waqooyiga kivu haddana waxay ku sugan yihiin goma waa saas waxayna ka ahmiyadda ay u adeen xagga waxay tahay inay kala shaqeeyaan dowladda kongo ee ciidamadeeda militariga ah in ay disarmament iyo hubdhigid ku sameeyaan rebel group-ka ee waddanka amnigiisa carqaladeeyey oo loo yaqaano March 23 group
marka go-aankan ma kenya ayaa iska qaadatay mise waa go-aan midooda africa ayaa ciidamada ugu dirayaan DRC
east african community block baa jiro go-aankan kenya waxaa la qaatay east african community madaxweynaheeda orderka bixiyey baarlamaanka waddankana waa ansixiyey oo waa ku waafaqay marka waa arrin lagala ogaa kenyan haddii danba ugu jirto inay ka qayb qaadato biskibino noocan oo kale ah danba ugu jirto hegemony ahaan mise madax east african community ahaan bay u agti garanaysaa marka way soo saaraysaa runtii dan weyn baa ugu jirta xag magac ahaan iyo xag maqaam ahaanba
marka ma go-aan uu madaxweyne ruto uu qaatay oo ciidamadan uu DRC ugu dareeba mise dowladdii hore ee ka horreysay ayaa hawshan soo waday oo isaga hadda wuu sii dhammaystiray
dowladdii hore go-aan ay qaadatay ma ahan go-aankan waxaa qaatay president william ruto baa qaatay baarlamaankana runtii uu ka falanqooday uuna ansixiyey saan ognahay isbuucan hadda lanku soo socdo waxaa wadanka kongo tegi doono madaxweynihii hore uhuru kenyatta oo la fadhiisan doono madaxweynaha dowladda kongo kana hadli doono arrimaha amniga iyo regionka wax ku saabsan isbuucan sidoo kale waxaa joogay madaxweynaha angola oo la kulmay dowladda kigali ee looga amriyo bobol kagami la kulmay sidoo kale wuxuu kala hadlayay arrimaha M23 iyo kongo ku saabsan marka arrinkan waa arrin hadda runtii kenya ay go-aankeeda gaartay laakiin horaantii hore kongo hadda kumaysan jirinba east african community dabayaaqadii markii uu hayay xilka uhuru kenyatta bay kusoo biirtay east african community dowladdii uhuru kenyattana kusoo dirtay marka way ku cusubtay east african community waa dowladdii u dambeysa kusoo biirta
marka maxaa xilligan kusoo beegay in kenya ciidamo u dirto kongo
waxaa kusoo beegay waan isoran karaa M23 isbuucyadii iyo bilihii lasoo dhaafay waxay ka bilowday dagaal taagan joogto ah waqooyiga kivu bay ka bilowday waxayna sheegasho ka wadaan M23-dan runtii horta waa rebel group ka kooban qowmiyadda loo yaqaano tutsiga tutsigana waa qowmiyaddan uu ku dhashay madaxweynaha dalka rwanda paul kagami marka tutsiyiinta mar walba waxay cadow u arkaan hutiga kuwan hutiga loo yaqaano marka waxay horaantii hore agreementiga la gaday 2009 march 23-ga magacooda hataa meeshuu ka imaanayo waa March 23 yaa waxayba ku salaysneyd in integration lagu sameeyo oo ciidanka dalka lagu daro oo qeyb ay ka noqdaan waddanka oo marka tiiba meesha ka baxday ayaga marka waxay arkaan in betrayal lagu sameeyey oo qabiilka kale oo mucaaradka ku ah ayaga inay waddanka iyo militariga iyo wixii 1994 ka dhacay rwanda mid lamid ay ku dhici doonto oo qabiilkan tutsiga la baabi'in doono wax noocaas kale arkaan marka kacaanka ay sameynahayeen M23 darteed iyo dagaalka baahan ay ku qaadeen peacekeeping missionka oo un u joogay kongo iyo militariga dowladda kongo dagaalkay ku qaadeen baa waxaa ka caawinaysa dowladdani kenya militarigeeda si rebel group-ka loo mareeyo
marka hore ciidamo kale oo nabad ilaalin ah ma u joogeen?
Runtii waxaa waqti waxaa soo martay waddanka ay joogeen 900 waxaan ka wadaa 2,000 oo ciidan peacekeeping mission United Nations ay lahayd. Haddaan kula hadlahayo dowladaha adduunka ugu qowa dooweyn ciidamadooda joogo, waxaa xusid mudan inay Congo tahay dowlad caan ku ah mineralska, uraniumka, goldka, diamondka iyo waxyaalo fara badan ku ah. Marka global powers ka dhan adduunyada dadka ugu superpowerada dhan ba ayaa joogo oo kula xarama military, peacekeeping mission aanu joogo. Inta hadda tagtay Kenya markii loo barbardhigay wixii joogay, Kenya waxay noqonay irbad bad lagu dhexjiday. Marka horaantii intii joogtayna wax saas kamaysan qabanin runtii. Marka kuwan Kenyana kuba ayaga joogayn bay ku sii biiri doonaan.
Shacabka Congo siday u arkaan ciidamadan nabad ilaalinta ee Kenya ay u dirtay Congo?
Shacabka Congoleeska runtii way kusoo daaleen ciidamo la diri. Hadda Kenya waxay sheegtay in 6 bilood gudahood ay shaqada amniga meesha u joogto ay kusoo dafjari doonto. Sida ii muuqata anigana waxaan arkaa 6 bilood baad sheegay 6 sano inay kusoo afjarmi doonin.